Yo, real and proper of stealing hope as Zed's most wanted. Yo, bad man, Sharpie.
Criterion.
Mutima una sanka, una sanka, una pesa, iwe kudala. Kudala. Ah, beauty babe, fine babe, iwe nimpaka kumanda. Kumanda.
Wewe ni wangu wa milele. Wangu wa milele. Wangu wa milele. Wa milele. Wewe ni wangu wa milele. Wangu wa milele. Wangu wa milele. Wa milele.
Ah.
Yeah, you miss the right song and up on your dance. Girl, I swear, then I'll up and jazz, eh. Me never gonna leave your side. Promise I'll always be your man. There's a circular chick on me all my life. Now that I found you, I realize. Yes, I'm alive. So alive.
They lucky lights hold me like you never did before. Closer than we ever, ever be before. For life. Promise never, ever make you fool. My girl, yeah. Inside.
Cutie, babe. Find it, babe. Iwe ni mpaka kumanda. Kumanda.
Wewe ni wangu wa milele. Wangu wa milele. Wangu wa milele. Wa milele. Wewe ni wangu wa milele. Wangu wa milele. Wangu wa milele. Wa milele.
Isamu pepi isamunia, leta mtoto sheko Maria. Kumutima takwa baumbi, you my desire. Ngana buko luchero, insansa shisanga na umfa wa shibuka. Wila saka mana kesa tupala. Fie vitin mana seta, fie vili ubatin waya kama goteko. Big one man from the ghetto, be your man. Cutie babe. Find it, babe. Iwe ni mpaka kumanda. Kumanda.
Wewe ni wangu wa milele. Wangu wa milele. Wangu wa milele. Wa milele. Wewe ni wangu wa milele. Wangu wa milele. Wangu wa milele. Wa milele.
I'ma love you forever and more, baby, yeah.
All I need and I know, all that I've been longing for, I'ma love you forever and more, baby. Mutima una sanka, una sanka, una pesa, iwe kudala, kudala. Ah, cutie baby, fine baby, iwe ni mpaka kumanda.